Ebongani wami.
Exclusive from Voxmac.com.
Namhlanje sikhathali. Sizophuza, sihleke, sijabule. Kodwa masekweqile. Ungangishiyi lapho. Yes. Sanginga sazi sikhathi abangani bami ngicela ningizwe uma sekushisa ningangilahli ngidakiwe ngibuyise ekhaya mngani wami ngidakiwe ngibuyise ekhaya mngani wami masiphuze sijabule ngokuthula masihlebe siphile impilo yethu Bangani bami behleka iphodlela liyazungeza etafuleni wonke umuntu ujabule kule party DJ akawumisa umculo amaphoyisa angasifuni lapha sidanse kuze kuse kodwa siphephe sonke ngidakiwe ibuyise ekhaya mngani wami ngidakiwe ibuyise ekhaya mngani wami masiphuze sijabule ngokuthula masihleke siphile Zikandezi ziphinda finda Ishama gama yang bale Gela umase mkulumi zinte zinga konda gali Kalungi shege kwetu ngangi lash Sihambe nda woni, zbuye nda woni Ubunga nibe tu bayi ntebo Habu kutuwa alobunga bushuga nisa Hey mgani Umanchagi wengi ngasa kwa suku hamba Ibambe nge sanja Umfage motweni Ngibuyise ekhaya ngidakiwe ngibuyise ekhaya mngani wami ngidakiwe ngibuyise ekhaya mngani wami masiphuze sijabule ngokuthula masihleke siphile impilo yethu
Come.